wakkati jottama ni keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Salim jorato ɓoggi jannga fandu haala Mamadou Sama Seku jam ñalle sakkaɓe heeɗiɓe. Ko ɓuuri ujunaji temeɗe joyon sukaɓe benna Mali na haɗa hakkeji mabɓe jande ɗum yiyale tongande nde humpiti conseil nouvelgien réfugié Mali ñande alxamsande nde. Hakkunde tellaji keɓe e raf ndenagu eko nande muɗum malinkoɓe hewɓe na mbiyanna wembani landinal idi leyandi ɗo e jonte seeɗe e ɓeydorto faamu dow kabar muɗum le journal meɗen. Cobbal Segu yo fi fina tawa ngallure balance e wi honjotoɓe ngal cobbal na jogi sirri wonno wonko nelaɗo amen to Segu toon heɓani en dow kabar muɗum ɗigon seme kabaruji amen hande kikiɗe aljumari sappo jeɗɗi juin 2022. Bisimillah sakiraɓe. Tafunno andon wiide CNT jaɓani projet sariya wullo wote bangal gotto ɓen jaɓa bangal gotoɓe temedere sappo e joyo e tatono caliɓe ɓen ko warata ko ɓenno ko warata gueɗe capanɗe jeenayi e jeegom tongali ɓen ngal ɗo sariya wullo jogola wuteji ɓen lollirgal age gollirde Norvège humminide ɓen lonjitiɓe Mali le Mali humpiti wiide alkamsari sappo jeegom juin nde wiide ko ɓuuri ujunaji temeɗe joyo sukaɓe Mali na kaɗa ɓen nawtorade hakkeji mabɓe hinnade jande yo saabi raf ndenagu e wi ɓenɓe wiide almusaɗɗaji kañe wayde almusaɗɗaji kasindine jandeji ɗi. Aissata Diarra wonko heɓani keɗen fayisango Oumar Wagalu.
Les ndeɗo tongande fedde nde ɗumnoddete conseil norvégien pour les réfugiés ɓe mbi le leydi Mali ndi hono sukaɓe yoppuɓe l'école ɓe le temedere fo ɗum ɓeydiriki sappo e joyon ɓamde 2021 yottade 2022 iɗum ɓuuri sukaɓe ujunaji temeɗe joyom. Ko laati sababu muɗum yo bonandaji ɗi guɓe mbiyoje kohe muɗen dinankoɓe gondi e wadde wakkatiji ɗa taw wayde bawɗe. Le majjum fedde NRC nde ɓeydi le hen wiide le cuuɗi école ɗi sa ɓami le cuuɗi école sappo fo tawa wotoru ndu uddama dow wayde bawɗe. Le nokkule goɗɗan toon ɗuɓe mbi ko foti sukaɓe temedde toon gattete le kalasi goto a tawan cuuɗi école woni ko ngala toon. Noon kanko Ibrahima Ag bisjajum o hollitiri nimse makko nokku noddirteɗo menaka kanko laami académie gonɗo toon o. Le oɗo communiqué ɓe mbi ko yaata cuuɗi école ujunere e temeɗe jeɗɗi kañen udda le leydi Mali ndi dow guidali ko guɓe terroriste en gondi e wadde. Le ndeɗo tongande wotere ɓe kaali kutteji ko wawi yettade sukaɓeɓe kanko Makilian Nagasa laamiɗo fedde conseil norvégien pour les réfugiés le leydi Mali ndi o wi kutteji moɗon wawi yettade ɓiɓɓe rewɓe dow dow wattudeɓe dewle ila ɓe jonayi kañen nawtiradeɓe fa yettoyo worɓeɓe dow wattude ɗen le guɓe joyene kaɓorɗe.
Fewde kaɗo tiɗalla yimɓe RNC holti wiide yo ɓeyde bawɗe kalisi ɓeydenne mbiyanna kabaru jande nde conseil norvégien kumanino longuitiɓe na darda kala ɓen gonɓe ley kabaru jande wadde ɓeyda immadraji yalla janggo ɓeɗo ujunaji sukaɓe ɓen jaltanaɓe jande na heɓa lawol leydi ndi. Mariam Touré woni ɓen kumaniɗo kabaruji RNC Mali keɗnat ko hanni kalifa goyta e dow fositan o sita siriɓe.
Mone watta komen tertandengal kortal yo ɓeydude jooɗi yetten e dow kabaru jande e nokkuje to won leydi wonɗi leydi meɗen to hooreɓe humnuɓe kabaru ɗi golleji. Caggal muɗum soni jooɗi ittama yimɓe ana han ƴeewitede teguintoɓe honende jooɗi ndi gollirte ndiɗɗen nokkuje walla ana natto sala sukaɓe janggoɓe ɗen nokkuje to deƴƴere walla ana heeɓe ndi ɗiɓamon hitan 2008 Mali holliti ana wondi e heeɓude cuuɗi lekkol woɗɗi nokkuje to wallene woni yalla ana rente ko natto saaɓe suka wonɓe tumen heeɓa jangga gasa ƴeewi caggal ɗi imadrayi haalaɓe fa yettade hannde Mali woni leydi tatɓiɗe ɗi leeɗe ɓaleɓe to cuuɗi lekkol kewɗi bonna kela ɓe udda saaɓe lafi deƴƴerne ɗum ana hollita hannde wittorraji mawɗi anna toon fa hannde ko hani huncede mais salmina laamu fa hannden e dabiriji mabɓe taƴade arandirene gaɓe meɗe wullita meɓɓe ɓe tinnoɓe taƴi dabiriji kesi ko natto saaɓe rentoteɓe sukaɓe.
Sakiraɓe tuto hakkillaji mon dow kabaru jom bangga mem ama Facebook hedu Twitter ɓen kawrutalla joɓal conseil d' administration ɓen jandeji dowre kumaninde dokkoɓe kabaruji ɓen waɗi botum beta ko o bamako ɗo ngal ɗo kawrutal ngal ɓen ardi noon ministre kumaniɗo jande dowre ɓen memi talki kewɗi kumaniɗe gollirde ndenno paami wiide ɓe pamani ko heewi e ko golla e ley hitande 2021 ɓe holtiwide ɗum ɓe tongir ɗum ɓen kasi ɓen ko hani gollede hitande 2022 ewi ministre o ɓen ko warata millioji temeɗe joyyi e millioji nogo e kalisi ɓen tottete gollirde hitande 2022 kanko am professeur Amadou Keita kawni ministre kumaniɗo jande dowre wonko hanni Mamadou Sissoko e Zahara Fasco keɗana fastango sita siɗiɓe.
caggal ne cuuɗi l'école huminini kabaru jande journalisme leydi mal udditane meɗe wondi e wadde imma daraji yalla jande tewtene li ndusir l'école ana heɓa waɗe no hanniri caggal kortal amen waɗagal hitande 2021 hooreɓe ndusude l'école holliti ana wonde wadde imma daraji kesi ko natto saabu ɓangude programme ji kesi ko warta jangguine e sukaɓe jangoɓeɗe nokkuji caggal muɗum kasin meɗe wonde tedde hono musilim moɓe kasin ko hanni warta faabade amen ɗo ana natto sa hokkude sukaɓe ande mawɗe ɗeɓe joɗiniraki ba torraji tawirat ɗon fo ɗo haɗa amen heɓde ko mi haaja saabu dina projet ngaji noga en nayyi wonɓe tawi dabare muɗum nde hitande 2021 sappo e joyyi heɓama waɗa kedda muɗum golleji mum ana wonde waɗe
nden leydi layandi en gandi warde e litti allaji mbiyen keɓe ko nande muɗum ndenno alhaali wembiɗo sanne mbiyen kamɓe sodde mbiyen baali ɗi ndenno kanko lalaysa welte won keɓene bangal mol keɗɗa foti sanko Sita Sidibe e Ali Cissé
le wi malinkoɓe ko heewi jikkeji mabɓe ana boni hannen do ƴentugol coggu daabaji ɗe kay kadile cukaɓeɓe ne ɓattagol nden julle le wi mabɓe nde julle magga wattenle torraji mawɗi saabu dina kulle ɗe fo e damuɗe coggu mum ko ƴenti
min ka so gonga o miɗe wemba hikka mi anda fo hono mbaɗanmi fami sooda daaba layyari coggu baali ɗi ana tiiɗi sanne juuɗe yimɓel golloɓe hoore sodde daaba hikka saku mine ɓe ngala ko golla sukula mawɗo malinkoɓe hande woni hono ta kalsi faɓe cooda daabaji mabɓe layya ɓe conna rewɓe mabɓe kaddule ko ɓorno ɓe conna sukaɓe mabɓe ɗu kaddule ko ɓorno
ko heewi ana wullito e laamu o hannden tinno faabo ɓiɓɓe leydi le ne julle warano waɗe caggal muɗum ko heewi holliti ɗu coggu ñamri ana han ɓoyitede fawattade udditego keerol hakkude malika alliyade keddande
joon hoore galle le ñalawma hannde o fuu sukula muɗum arande woni hono watta fa waɗa julde layar nde no moƴƴiri mbiɗa waɗa noddago fewde kanankoɓe leydi tewtana ɗum jogolal so wona ɗum malinkoɓe ana tampi hanndere min ka mbiɗa yiɗi gouvernement o hokkami jawɗi seeɗa ɗi min mbawi nawtorade yalla mbiɗa keeɓa wadde julde no moƴƴiri
miccitinde jamaren wini lumuɗo hannde neban jaba pomde terre tew e gabbe e nandan muɗum fartere gasi fo coggu mum ana ƴenti ana ɓattol libbe hannden
heƴo keso mbiyen haybugol golleji mbiyen hol haybugol golloɓe e ley golleji mabɓe mbiyen fuɗɗi bamako mbiyen fuɗɗi golle bamako ɗo e ɗum woni hannde projet o ndemo woni inspire mali e wi kamɓe keɓɓe mijongo ɗum datto sababu e ley duuɓi joyyi wattande hakkillo sanne kala golloɓe golonoɓe laamu e golnoɓe commune en ndenno yo wattande ɓe hakkillo banggal accidentaji e ñawli ley golle ko nande muɗum mohamed basiku trawari woni hoorejo neɗɗo gollirde wonko hanni e fatiyatar kaɗo foti tan ko Sita Sidibe
un nouveau programme dans le cadre de la protection sociale.
Oyo kabar keso momi yaltini ko fabato amen lendude malinko fo e damudum soni on fami hono tobbere entretien article 37 woni le talkur meden sariya monunu du holliti bibbi leedni fu an hande e rentede du sabi hande so wari di imma draji famtunde jamare ne winnabe fo do gollal juude nannan mudum ana hani fabede so nyaw hewdum ma so hono accident nannan mudum hebdi le gollal mudum mais fabdon faddanto gurnal mudum timmi kulle kappe amen torraji hewi ko hollitam amen dimi hani hunchide wa hunchinede hore so wala met kondira juuɗe mene ka e pelle ko heewi wonɓe ɗilli golleji yalla gollaga ana huncina hoore faabaɗo amen huncide torraɗe mawɗi kollititaɗe ɗimi hani
wadde
yewtere meɗen hertande hannde ana yowi dow mbiyen cobbal sigu mo hulta ngol hulta wiide mbiyen ngal hulta wiide ana jogui sirri ɗon kanko nelaɗo amen to sigu to no arakia touré wonko heɓani en keɗa foti sango Oumar Begalo e Sita Sidibe
andanɓe kabaru tarikiji kay kollitiwide cobbe segu ɗe yo koɓe nanguirta worɓele mabɓe ila wakkati nde bamaran koɓɓe laamino seguri ndi ɓe mbimo sela yarde ngal ɗo cobbol fo ana hewdi ko heddo toon ka yimɓele wonɓe toon ñalowma hannde o kollitiwide ɗum wona gonga yo ɗum sirki tan noon
haalirno ngal cobbal ana faaglo gorko wawde debbo muɗum ma debbo ɗo wawde gorko muɗum min gema hoolako ɗi haalaji ñalaɗo hanndende gunde mbeɗa ananɗe komi heewi muɗum hannden boni saabu dina sukaɓe rewɓeɓe keɓata ɓattare mawɓe kasin yalla ana anta kulle heewɗe ɗo saabi hanne so gunde wonɓe le ngal cobbal andaka kasin
ngal ɗo cobbal no moƴƴinirteno ana yaafi sanne noon kamɓe andanɓe ɓe ɓe kollitiri wiide ɓe mbi gawri tan ɓe puɗɗirta ɗum keɗɗemo kanko professeur Yamusa Koulibaly yo andan ɗo kabar tariki to siguto komo sifi do hen
ngal cobbal yo guure lobbono meɗe moƴƴiniramo conni ɓooɗe kan e kaadan fawtare dandi e nandan muɗum
hoɗum waɗi so sirkiji ana keewi dow ngal ɗo cobbal kanko professeur Yamusa Koulibaly o haali sababu muɗum
kulle kome moƴƴinirta ngal cobbal ana heewi conni ɓooɗe ana hen konnaji ana hen fawtare kaadan sa ƴeewi neɗɗo fof jokkuno yarde kosan kaadan ana tiiɗi ñaw gora ko nanga ɗum
fardi neɗɗo famde fatima no ngal ɗo cobbal ɓe moƴƴinirta ɗum andanɓe kabar tarikiji mbi jamare nde wattan hoore muɗum hakkille sana yara du ƴeewa no jardata ɗum
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union européenne.
sakiraɓe li kabaruji amen kiraduji to machina tun holitama wiide ben kettal fuugi laata ko fe hikka ben le machinari ndi ndenno e wi kamɓe ko mani ko wara muɗum rawanen oɗo wattu o kamioji kewɗi ben gaɗano yawora hakkude leydi Mali e leydi Sénégal ben Amadou Fuugi ka non no ben hikka kayi laata ko fe sago mabɓe ɗum ndenno gaɗo gollene laata ana ben samiɗa non keɓɓal mabɓe e wi mabɓe gollirde osofure holti wiide ɗum ɗo kabaru muɗum ben saabi muɗum yo no wakkati wurri ni kañum ɗum rafi teddingol nokkuji ɗi eko nande muɗum laati sababu muɗum to bankas toon hokkama wiide ben janginirde tangana boy ben moƴintinama ndenno keñal woni ko lamkoɓe ben hawri e wuttigol muɗum nokkuji kewɗi moƴintina e oɗo nokku o ɗum waɗi yesso jokko maire o ben kañe ardiɓe hewɓe service ji ɗi ben tawangal eɓe lamɓe e kañe ɗum sukaɓe lokkoye saraɓe sukaɓe lokkoye ben kake gollirɗi totiri ɗi woni ben ONG wuur vision e wi ardiɓe ONG o ɗum ɗo yo banggal ben imadaraji mabɓe innade sukaɓe to an songo toon holta wiide eguɓe ben eguɓe ɓe ben tottama keñen talki mo jawdi mum yarata uñaji jeenayi sefa ndenno yo banggal keɓal maaro nebam sikoro e ben condi kosam ko hokki ben huncani oro kabar mo woni gollirde PAM on programme alimentaire mondial kamɓe tottaɓe foof jetti sanne ben ɗo kabar o eɓe jiɗiɓe jeeli ɗumno yo ɗum jokkito yala hewtal men jamna hewta e leydi Mali ndi an timnan kabaruji to kiitaɗo wolta wiide ben e dow susilli ben hinnaɗe hadde fe bonnaji dow sukaɓe woni ko landina ñalawma hertanago sukaɓe runde afrique hikka ɗum hitande 2022 ben jambinade ben keña ndenno landini ɗum woni gollirɗe kumaniɗe sukaɓe kañe ɗum plan international gonɓe to kucala to kiita toon ndenno kanko préfet kiita o miccini wiide oɗo ñalawma na yambine saabi ben imadaraji ɗi sukaɓe sowitu waɗi waddi ñande sappo e jeegom juin hitande 1976 yalla hakkille mabɓe ne wattane hakkillo nden imadaraji ɗi timmi wattu ben mo jande ɓe kinike jandeji ben e jandeji yogaji sakraɓe ɗum timmita kabaruji amma hannde mbitontawa sade fomta dow bembal amen 3W tour tamin po or mode noddon vimo 37321 osere yewtere meɗen magasine yewtere meɗen magasine dow rewɓe ben hannde kanko Mamadou Ali Aga Ali Dane yeyi noon santo donc mbiyen o yewtiddi e madame Malle Maimouna Dawo kanko woni hoorejo rewɓe dariɓe banggal ndemal to santo keɗɗana ko heɓani hen mbiyen yo inquire jaam
sans c'est une zone agropastoral elle vit de l'agriculture de l'élevage
sans yo nokku ndemal e margal sembe nokku o foof dow ɗeɗo gueɗe ɗiɗi yowi kabaru jaguna famɗi sa nani ndemal ɗum yaata fe caggal guese heɓugol guese ne newanaki goto foof nokkuji gontun jaati ɗum yiyataki ka ɗum foof e tawede rewɓe yogaɓe ne mbawi jaati heɓude guese hinnade ɗum ndemal mabɓe ɓuuri foof banggal hirnangue ngallu récent soni a naati e fedde mabɓe a yettiraka fe teddinde sariyaji fedde nde yo tewtande yimɓele fedde nde engrais ji eko nande muɗum ndenno kala debbo gonɗo e fedde nde na handi e ɗeɗo kulle ɗe wona debbo wona gorko soni ne ɗowi a wala nokku guese a haalani gonga ka noon yo nokkuji ɗi jafaki nawtorede ko ɓuuri hewde ɗi gollaka duuɓi ɗiɗi fayade duuɓi tati ndenno soni a tottama hono ɗiɗo nokkuji golle muɗum na satti sanne soni a hinnike imadaraji kasidinaɗi yalla yirwinde leydi ndi duuɓi ɗiɗi ma tati caggal muɗum a tetete ko ɓuuri hewde ni ɗum wurde so banggal gueɗu rewɓe le keɓal nokku o mine mbawi jaati wiide yirwere ka yata fe caggal rewɓe rewɓeɓe kane le kulentereji kewɗi jirnoji nokku saabi ɓe kinni ndemal faabade worɓe mabɓe e kureji mabɓe ɓeydade ɗum ɗum eɓe kinni golleji goɗɗi hono margal gulleji jardinier e margol liɗɗi guɓɓal rewɓe na ɗo enne joguiɓe nokku mawɗo margal liɗɗi yo rewɓe dala ɓeɗo rewɓeɓe na jogui daria sanne taruji tati rewɓeɓe totta banggal golle jardinier ndenno holti noon tan minen golla hono worɓeɓe wona ndemal wala margal so liɗɗi so dabaji so banggal faabaji lamkoɓeɓe yo ɓuuri foof sere joinde fedde e ley saria yalla ende mate no fewiri lamkoɓe na andani ɗum komi gondi ko e dow ɗum ɗum ɓe pabatomi ndenno ko hani kay hinnade imadaraji kewɗi soni holtama aɗa andani golle mo totteɗa
représenté presque partout quand on appellera votre nom